yamde joyi wittere pe mintaji sappo e joyi kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hamad janganta on do studio Kalangu. Ko e kibaruji meɗen haltana hande nato hawride maɓɓitande subaka o sigila kawrol jawdi kan woni ko ministre kawjiɗo filla arzu ko leydi on haali. Nanni hande woni ko hantorde tewteru talkur breve waɗa nder leydi meɗen fuu ƴeewo biteɗo jiri mo ñamey nangidi e sukaɓe gon talki pempeneji. Nanni yewtere meɗen pindino hande haltanana filla dillo amɓe leyɗe afrika ɓe leydi algérie wonno wartira nder leydi meɗen niger kanƴudi woni ko kantirte kibaruji mum e fulfulde. Kori jamirtemon yerno kalirannomi on ɗum woni ko mbiten callal yiiji ɗum woni campagne cuuɗi téléphone ko Airtel e ko mbiten Sonitel bonnama toy endan nder wuuro Gaskeru jemma atalata yaade alarba bittiɗo ɓe ɓiɓɓe bomɓe du yeruno wira kewal maɓɓe fuu no ɓiɓɓe Boko Haram kan waɗi ɗum woɗi du ɓe dillidi ɗum woni e panoji ko foɗata hiite nange yaade batterije ko radio communautaire gom e or machine ordinateur koɓe golliditta eɓe jeyduni fawaɗi jomɓe koƴƴe ɗum woni safareji kewɗi tawaɗi nder lokotoroje goɗɗe gonɗe nder région on yeru no bandimin tawaɗo nder on région wiri. E do lawol gotol ngol ni mbiyen hande subaka o woni ko to suudu assemblée meɗen suudu sawara député ɓe mo ñamey hawride maɓɓita ko sigila ɗum woni tewtugol jawdi gollirtendi ko duuɓi kewɗi ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeena yaadi duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e goho kan woni hoore haala hawride ɗe moƴƴintinol duno waɗoyte gaddolo bayle do ɗum woni jogi tagol jawdi ko duuɓi kewɗi suudu hawjindu filla hisagu jawdi e suudu assemblée ndu kamɓen ƴeewoyta ɗum. E do lawol goto ngol do ni ministre kawjiɗo filla ɗum woni arzuku leydi on yesso député ɓe o wi o sigila no woɗi ko Habibou Garba yewtide makko.
Les deux tiers du financement du PDS
pecce tataɓe ɗiɗi e nder jawdi filteni enna fuu PDS o enna wonko ƴiwoto dow inde ceede gollitirteɗe leydi komin tewtoto nder hitande ɗum ɗu wona e dow sigila FMI kam wonno feede leydi duniya hawjiɗo filla kalisiji ɗin endan FMI o endan kañum wonde hokki hoolaare fuu to hokkoɓe jawdi mabɓe duniyaare fuu hokkan hoolaare wattan jawdi muɗum wallita sanne seni ɓe mbi leydi ndi no hoolni fuu ndi heɓan jawdi ko goltirele duniyaaru fuu nenne wona hono ko FMI waddoto hokka leydi ndi kañum wonno ƴeewe koye ƴeewata kena ko FMI wonno waɗa hande leydi Niger hoolama sanne e ley golle ɗen ɗon ɗum saabi jawdi no wawi heɓede ley golle ɗe min golli ɗen kan waddi hoolare leydi ɗen fuu no hoolimin jawdi min kojjita hawrudi ndi endan ɓuran bako min mijono min kawra ɗum.
Nanni mbiya hannden ka alkamiso tum wonto e ndan Bruxelles ko hooreɓe ɗum woni leyɗe tubakoɓe fedde mum jahata gaɗa ɗo e ndan hawride mawde dow filla ɗum woni nimɓe dillo amɓe leyɗe ɗum woni ko tawa e hoore haala kan Angela Merkel ɗum woni hoorejo leydi Allemagne o haali yesso ɗo e ndan suudu députéɓe ɗin kono hani tawe ɗum woni mosolaji keɓanama gollidol e leydi kewɗe ko ana gollido e leydi wori ha yaade to e ndan leyɗe fedde leyɗe tubakoɓe ɗen e dow lawol gotolngol doni o wi mo soloɗo no hani tawi ɗum woni leyɗe afrika jahama gattama ley mum ko tawi ɗum woni beltake e ngol lawol koƴagol ngol sanne Allah e ƴiwonde toɓude nogay e joyi lewru juin duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ley wuuro biyetengo Bugol ɗum woni nder commune Dabaga région mo Agadez bonondaji kewɗi gaɗi to e ndan e mayɗo ko heɓa Mohamed Agali ɗum woni maire mo commune Dabaga fammini bandimin Moussa Mamma Do Majjun.
Plusieurs pions ulli kewɗi ndiyan ɗan ñaami ilan ɗan dillidi du moto pompiji ɗuɗɗi hendu mawnu waɗi facuɗi gon caami ba tigde gattaɗe takkol guruji ɗin caami ndiyan ɗan dillidiɗi ɗan dillidi du dabbaji himɓe ngam waɗi ba goɗɗo modow tettinde dabbaji mum ɗan dillidi ɗum ngam wala ɓadiɗo saku faabo neɗɗo odu tawama maayi nder ilolgol wakkati mi heɓuno habaru ko hikka ko ndiyan ñaaman nokkuje ɗo nder Agadez mi fooɗi hakkillo himɓe ko watta illa ɓe gi'i ɓalinde ɓe burtina dabbaji maɓɓe nder goruji ɓe adadu kulle maɓɓe fuu tawaɗe nder kaliji ɗin
la ou ne seront pas emportés
e do lawol gotongol do ni bien département mo ader bisinat kando kay tawa kena to enda de region mo agadez alal bitingal woni ko tobo jiwonde maunde yeyi tobo to enda ko wari dabbaji dududi e durdudeji kewdi ko damdi an dilidi kettine nane ko bukli najim préfet mo ader bisinat wi do enda tarnan fuday ahmed ko noddimo e challalol hande subano
yayin fort pluie
tobo mawdan wadi so birde adarbisina caka cimbingat e tumbuga diyan to budan dandu ili tokkiri der so birde adarbisina wadi bonon daji dabaji du tam buri warude der cimbingal wadi himbe laso e go'o e gala to bala diyan dan aryande go'o nyaloma dan wari tawi dabaji dindu no cankiti nokku fu no dura dundu wadi ko min bawa andi dimma batudi amma min gatti himbe jiro limadi gan andude di futi e nokkuje to di buri watude gan hebude ko holli gomnati e walliro
tawtori ni ko talkur witendu berve ko dubu jinaji didi e sappo e jeetati dum hande subaka o woni ko hanti der leydi ndi fu ko haydini der nokkure tawtori to wite ziri 50 ko rakano a mo nyamey don sukabe gonja tawda e talki pene pene dum woni ko biyetedo de nda hammo isiaka horejo ewo no halirani asuman china ko yottide e makko.
La fin des épreuves
Teuteru Berve du Timiri jande SVT ano jande do burna e leydi te ƴewama ni no wawe wi e ko teuteru du wadiri no hidira ille du fuddi fa wari kenga ngi ay fusa dornango seyni handen subaka o ko min nangidi sukabe gon jabaaki jamde teuteru subaka o du sukabe nangidaabe dereji diidu min gatto wi der juude sogeji gaddaadi do ma himbe e jeegom amma tawte de be ƴamama be burtina bandiraabe mabbe jonini min kokkan ardinaado teuteru dum wakkati gan o fondita dereji tewtewru dum den ko wattaabe jewtino dereji din fudda golle mu
de wandere transmettre ko
e do lawol goto gol ni fahande bandi min asuman china yewtidi e sukabe wonde wada ndu woni ndu tewteru talkur breve ndu be kolli ko dum weli sanne dum wodi dum tiday
tewteru hikka du ni hoyi seni der faransire to mi heɓi so ɗorna ɗumndu hano kippol haala ni waɗa ɗum ɗumndu saɗani kam ƴamɗe hikka ɗe ni tiiɗay non fo histoire e géo ɗon ni ɓurti ɗande kam nder majjum du histoire on ni tiiɗi ƴamɗe gaɗaɗe nder histoire on nder faransire ɗiggude ɗe gaɗa ɗumndu gacci anni non ngam min noon duruway ɗigginde faransire am ɗum hoyi kay seni mat on tiiɗani kam
nani hande subana woni ko ɗum fuɗɗa ɗum woni sigila gollal to enda nder nokkure inditirande blue zone mo nyame ngo fijo leyɗe tuba koɓe ko ɗum woni ñogi kollol ɗo enda leyɗe africa ɗum duno tawa nder lawol sappo e go aɓal ko inditira ɗo enda fimano ni ko duuɓi mum nogay ni joni kono waɗe ede lawol goto goddo ni ɗum woni ko hitande hikka ɗum ɗum waɗoyta kenana to enda dakala to enda leydi maroc nogay e go yaade nogay e jeego novembre duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati e nder lawol goto ngol ardiɗo ngo fijo noddi hokkoɓe habaru hande subano seydina seyd ahmed inditiraɗo alfadi nani ko wiɗo enda mariama diallo.
Notre engagement c'est
tittinkinaako amin nguno hi'o nder duuɓi laso ɗi min gaɗi miɗen gaɗa fima sigila cingaɗo ngam kollol golle junngo sigilaaji cingaɗe ɗi fuu du durwatana wurtinde innde sukaaɓe ekkitiiɓe gollal junngo faa keɓi ñeñal nder majje fima fijo kollol ngol hikka waddi kulle jamanuuji hannden e jamanuuji bittiiɗi fima o du hikka singi laawol taykaade dow laabi laamu denoji hakke waɗoɓe kulle gonaaɗe no kolle ɗe ɗum du waddi komin gaɗi anniya hawrude himɓe ton dar el umra nder leydi maroc ko watta golloɓe junngo leydi maroc tawraɓe ñeñal eɓe leydi tubakoɓe potta ɗum andutira he maɓɓe nder sigila amin indiraɗo haske o du tawraɗo ñeñal gon fuu giɗɗo wara waɗa lumaku no wawi wara no waɗo du ɓe cuɓo nder sukaɓe leydi niger golloɓe guri koɗi cañoɓe gude iri golle ɗe du no burtina inde leydi niger sanne misali dow laabi fina tawaji leydi
fedde latoɓe balɓe leydi sénégal hannden tefata njiyama ko e yaadu yeeso hakkunde mum eɓe leydi colombie ko latol baal leyɗe duniyaaru gongol no waɗa to e nder russie fal lugey ɓi leydi sénégal tawaɗo ɗo e nder jonne nder ñamey o holli wiide komo hooli sanne latoɓe baalɓe leydi sénégal nani ko o wisumana amadou domadio
Nous attendons la qualification en 8e de finale déjà.
Comment kedini woni hedde jamaaku yaade yes. Sabu Senegal ko andumi dum. Himbe hewbe fulde no biya Colombie kanyu buri sembe Senegal. No hanibe fama ke Senegal kanta won leedi Afrique heddidi. Garama jondumi gondini gollal fiobe bal wombe e lay fedde Senegal ne fu. Sabu fulbe wawbe. Dam wakkat goddo sedo tigi do goto na didon fu no waawi tawi hebo itan jamaaku yaade yes. Ko hanini woni Senegal heba didi beto heba gotel. Afrique fu hande no woni gade Senegal. Alla e dume gan alla e lata gol. Himbe Afrique kambe tan do heddeni Afrique ton endam Afrique kany e ko heddi e duniyar ka e gonno durwida ne hedja ko Senegal heba njama ku e yaadu yes
gagne e aletro ulama
e faande ni mi biccintina e do lawol goto goni du woni latobe balbe leedi Colombie ngatti gattande didi yaade be Senegal kam en kay kebay boli den didi e bolum woni ko be ngadi
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyame
radio amfani
lamba hembre fm
Do Radio Alternative
Lamba Chapande Jena e Jena e Topere e Nai FM
Agades
Do Radio Nomad FM
Lamba Hembre Go'o e Topere Jena FM
Arlit
Do Radio Ikokan
Lamba Chapande Jena e Joy e Topere Go'o FM
Difa
Do Radio Amfani
Lamba Hembre FM
Doso
Do Radio Farhan
Lamba Chapande Jena e Didi FM
Chirozerin
Do Radio Anzuru
Lamba Chapande Jena e Joy Topere Go'o FM
Filenge
do radio Muria Talka
Lamba Chapande Jena e Joy Tabere Go FM
Tilaberi
do radio Tebonsi
Lamba Chapande Jena e Jedi Tabere Joy FM
Maradi
do radio Garkwa
Lamba Hembele Jedi FM
Tawa
do radio Tambara
Lamba Hembele Jedi FM
Zender
do radio Shukura FM
Lamba Hembele Joy Tabere Joy FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu
Nani yawtan meden pindino hande haltana na Lady Algeri toke tindi fa hande no wartira dilamp e late e Afrika to enda der Lady meden Niger. E do lawal rog tongol do nidu mwani horejo fedde hawjine sukabe umatore e fila dilo ampe late e jami yade tohore e Lady Afrika ben kocha labi e tokude mwani hakeji bipe adama pe nder diludu. Nabara manu Hamidu nani kowi Habibu Garba doma junko yotide mako.
Depuis 2013, il y a un certain nombre d'initiatives engagées par le Niger.
Et là, d'où vous n'avez pas pu être, les Niger, qui a dit, gambatte war tourde, les Niger, ta les Algérie. Chagal mouna wano, koudoun do wada gassinafu, on dit non sabi, reope heop, et chukolo ngarti, les Niger, diab, et tete kanke, et les Zender. Chagal moun du kondam, c'est nous yé du wanyi tobi. Bipe les, et gwat et du kondam, diab, et les Afrique, kain du kondam, tokiti do law goto ngon ngarti farto enda dundu lati nake leydi Niger tamper sanne hara agadesto jippinto dillawambe enda ni kany e do kerol wakka wonto laamu Algeri wadotobe wakkati go yoppabe dundu kondan lata ni sadorma sanne sabu jawdi heewndon ko dun jantu dun lati teddegal sanne e leydi Niger do enda minin kenni minin tewta minin dara yalla no wodi hono wakkati mo kalto o enda ono yoppabe e ner telnde leydi Niger sab min nani wi ama himbe ujunaaji kay won ko ittato Algeri njoppa e dal tenne de hunna du kono ko lati wala no wat no wodiri sabu Algeri no watto ni tokkay laabi sariya di duniyaaru jojjindo fila ko darto dille wambe e gollinde dille wambe e ko e mudun en ko watto ko tawe dun samtani bibbe leede Afrique wambe to enda ni woni gofu laamibe leede Afrique be enan kinno jogoro laamuji din endan gonga fa yaadu yeso hebe sabu rafi yaadu yeso du endan wadde suka ummator sembentebe no dillon yoppa leede mu en gam batta yaade tewtoyde ko burti dal leede godde hono ombude keri mu e wi'e himbe natta e ndegom naade himbe na jeeyi to en sine jotta ko darta ko fey o do dabare wana dabare lobbe non sabu o dabare to kay hono laabi jojjina do filo ko darto dilla wambe sabu sene en daari fa hande no Algeri wonno watni enda hunno ko laati laabi yolugol hakkeji bibbe adamaabe no wonno wada
fo une approche de développement et une approche qui respecte les droits humains par rapport à tous ces problèmes
dawante kibaruji mede fulfulde tili en jettan sumana amadu ali nyali firtam be din e dengal fulfulde joni wala fukko baw mi sanam bi on gongu mamad dantani waddan ko dengal hausan kore kirten to jam hirti
fina tawa jamu e chalal fijoji firtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
juuta altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.